sakiraɓe ɗiɓe jaam ñalle moɗon bismilla moɗon heɗade yewtere meɗen fabodiren nde min kokka toon yontere fou kalole haala yimɓe egguɓe e wonɓe ley tiɗallaji. Bismilla moɗon heɗade kabaruji ɗi anni sembe majji ñalloma aduna keƴanaɗo wallirinde saabe neɗɗaku yambinama sappo e jeenayyi lewru ɓurtu ndu hitande hikkande Sisile Cuɓaɗo ana fawi dow gollude banggal neɗɗaku. Joni noon arande fa huminiɓe neɗɗaku kawrita to modti to e guureji fa yettade kullantereji kewɗe woni dokkade yimɓe egguɓe wonɓe ley on nokku o golle waɗama ley o wattu mo rafidenago woodi e eggugoji jammare nde. Fa handen dow kabaru ñalloma aduna keƴanaɗo neɗɗaku koɗo meɗen mo keɓɗen yontere nde ana noddire kani Elisabeth Sogoba o juɓɓino golleji banggal haala ley gollirde comité international de la croix rouge ɗoni CICR en kaldida e makko nafagaji golleji banggal neɗɗaku. En kalandu haala tiɗallaji ɗiɓe kawrata kamɓe golliroɓe neɗɗaku ley nokkuji ɗe. En timminiran ɗi kabaruji haalde haala pourolngol ɓamɗen yontere nde holtama wiyede sini aɗa yiɗi yawde ya entane goto, sini aɗa yiɗi woɗɗade yaadu e himɓe ngol pourol ana jogui nafa sanne dow fabodiral. ene wawi latade heɓininde tiɗallaji kewɗi jogale sini en dokkodiri juuɗe. Min Ousmane Ñalbul woni noon ɗo e gañi kanti woni to ɓoggui jangde to sakiraɓe on e bisimilla heɗade nde yewtere fabodiran. To moddi to ñalloma aduna keƴƴanaɗo walliroɓe saabe neɗɗaku yambinama dow Sisili e gollude banggal neɗɗaku ley muɗon huminiɓe neɗɗaku kawriti ley nde ngallure hollitinde anniyaji mumen fa handen wallude himɓe gomɓe e tiɗallaji guureji fa yettade kullantereji kewɗe woni dokkade himɓe egguɓe wonɓe ley o nokku. Jantore nde gaɗnimi en min e keƴal meɗen gonɗo to moddi to Mamadou Komina dow faccitago Ali Cisse e Sitacidou Bé.
Les régions Moti Mbal Bangal himme yurmere darde muɗum ana momni sanne le nokku o. Les régions o le ñalawma hande o ko ɓuuri yimɓele uynayi sappo e jeegoyom egguɓe iwde jonde mumen wolli muɗum noon holitiri wiide gollirgal ngal ɓe noddirta développement social. Tawede rafi ndenago o ana matele on ɗo nokku fa yetto tiɗɗalaji yogaji bangal muɓuɗe kulle ɗe yimɓeɓe hasindini muɗum le ɗiɗo nokkule ka fuu. Yimɓele ɓe golleji mumen nawri bangal himme yurmere kañum en kana wondi jokkitade toon e imma daraji mumen. Lewi Hanna Singer Hamdi juɓɓinowo golleji bangal himme yurmere Nations Unies to yimɓele ɓe ngala bawɗe sanne kañum en woni ardinteɓe le ɗiɗo golleji.
Min han wadde balle ko fewtude jamare jooɗi ɓeɗen nokkuji hono misare rewɓe fartade hayoɓe kasin ɓe faabire bangal ñamiriji kañ e cuuɗ docteur e nandana muɗum fartade kasi immadira waɗe ko nato saabe jaylini ko woni on nokku heɓa faddade tiɗallaji warande faaba muña ko watte to baale hinnotoɓen yo hunde tan ko natto saabe hunkinde ɓe yimɓe ɓe hana haɓɓade fe goto kasin.
Ele wi fedne ɓe noddirta faw mballa gatteɗo ñalawma hande o hayo fa faabo yimɓel gomɓele nokkulle to yettagol muɗum tiiɗi sanne. Abdoul Karim Ba kañum woni ardo ndeɗo fedde le leydi amendi.
Le leydi mallin yimɓe hewɓe egguipi nokkuji mumen saabe laffi deƴerne e welta ko watti e nandal muɗum caggal muɗum kasin mbare kon jamare fartade banjaɓe e nandal muɗum ɗum saabi mbin hewɓe eggui ɓe yimɓe dogui yoppi kulle mumen fou jewle mumen e nandal muɗum men hasigin e balle ku sanne ɗum saabi hannde so men han fiide dabiriji yalla me faawa ɓe yimɓe minen ka e gouvernement leydi menen golliditta gaɗɗu e tawede fou yimɓe gouvernement o ɓuuri yawde hewde ɓe yimɓe ɓuuri menen ɗiɗiɓel muɗum oyndigaji wonde ɗen nokkuji kañ e jeyaɗele leydi meɗen ni le temdira golleji amen fou capan e jeenayyi kañ en watta ɗum kamɓe wawi hewde ɗen nokkuji ɗum to ɓe yimɓe woni e
tiɗallaji.
Ko hasindina ko kana heewi fa ƴaɓɓiti to fedne ɓe noddirta croix rouge malien won tiɗalaji yogaji kolitaɗi le imma dara fa yetto yimɓel yogaɓe nom holitiri wiide ardo ndeɗo fedde ɗo woni Nohum Maiga.
La chance que la croix rouge a
arsugo arandira komi jogui gollidinde e croix rouge saabi ne walle ana jogo yatimi uñaji sappo golloɓe e inde croix rouge le leydi fe e maggal muɗum ɓeɗe jeeyadu le jaay leydi ɗen nokkuji feere damuɗum gaɗɗu e tawede tiɗallaji kewɗi ana toon hono laffi heɓde laabi fortere kasi bomugaji nandan muɗum ko irtede laabi ɗin e bandiawol ko watte ɗum ana haɗa amen menen yettade ɗen nokkuji goɗɗe mais faabo ɓe yimɓe numa moyirino gaɗɗu e tawede fou min heɓa balle ko sanne kay e faaba muña junggo gouvernement leydi ndin feele gollidirgon e gouvernement ɗum watta amen gollidede ɗatti laabidi no saraji amen yamirino
dans l'indépendance de nos actions.
Gouvernement leydi amen ndi kañdu ana anni jokkitade e imma dara mo wondi wadde le ñalawma hande o kanko e yimɓel faabotoɓe mo le on ɗo golle. Lewi ministre kumaniɗo cellal fa yetto yurmere neɗɗaku le leydi amen ndi ɗum woni colonel Assaba Diallo Touré yurmere kañum hani tawede ɓernde golleji fu gatteɗi banggal himme yurmere.
leydi ana wonde fiide dabiriji fa hannen ko natto saabe faawa ɓe yimɓeɓe teɗelaji hewti sabule sappo goo lewru uttunu batu mawɗo waɗama le on batu ɓe holliti ɓe yimɓeɓe torraji hewti an hasengin e balleku sanne laamu ana miili fiide dabiriji faaba ko ɓuuri yimɓe million goto e torraji hewti hono misal peccude hakkude mabɓe ñamiriji kay e nandan muɗum
ngal ɗo kawrtal wonko immi e dow muɗum guureji kewɗi woni kokkaɗi yimɓel egguɓe iwɗe jonde mum'en urɓe kuakuru so wari le légion motti ko ɓooya oɗon bal ka kaalowo inde yimɓel gaɗanaɓe nde ɗon moƴƴere ɗum woni bayern centa yetti ɗum sanne
mi weltike sanne caggal no heeɓi o balleku hono ñamiriji fattata kabale nandan muɗum ɗum hunci teɗalama woni e muɗum ñolman hannden nga sugla goto komi jogui hannden heɓde no fiitirtoyo to suudi baaba amen sa ƴewli kono amen ɗo mi wonɗon remoɓe awat ɓe fattat kasin golloɓe dabaji soni mi heɓano balleku hono liɗɗi gulle e nandan muɗum ɗuɗo nafa amen sanne soni wala ɗum le watti joni mi hasengina e ñamri fe hunde tidala amen ke hannden wuytiki jaati
mais dobora dumni kulla ton
kulle bangal laɓal du hokkama gollirgal kumaniɗo wadde immadaraji bangal cellal le région mutti oɗon ñalawma kañum kan hollita wiide tawede rafidenagu o anale nokku o fa yetto eggugol yimɓe so iwa nokkulle to joɗinoka fuu balligu bangal himme yurmere yo hunde kasintinade sanne
guureji e kullantereje dokkaɗe ɓe himɓe egguɓe no moƴƴi sanne ene jetta kamɓe himɓe waɗɓe gol hokkugol ko laatti fuu eɗen mbawi wiide ɗum ana wawi nafu de ɓe himɓe sanne ley o wattu tawa e tiɗallaji fa handen dow kabaru ñalawma adna keƴanaɗo wallirinde saabe e neɗɗaku en kawri e debbo goto to bankasto o debbo tinniɗo sanne joguiɗo du guigue omo noddire Dieynaba Guindo o eggude ƴuruɗo lema ley commune wonkoro yettade bankas o wari toon o warday hunde e juuɗe makko sanne ka saabe wallugoji ɗi o heeɓi o fuɗɗiti golle makko laati sababu fo wawano hoore makko jantore keƴaɗo meɗen gonɗo toon Adama Ndele Togo dow faccitago Ali Cisse e Sidda Sidy Bé
kanko Dieynaba Guindo o yettike toon juuɗe ɓoole saabe rafi ndenago o egginimo iwde jonde makko ngano yetti ɗon ne yimɓel gaɗoɓe immadaraji bangal himme yurmere faabikemo sanne bangal jawdi wajuji fa yetto jande kañum ko nande muɗum yallamo heɓa fuɗɗitidde golle ɓoɗo latade sababu o juuɗe makko heɓa seeɗa ko o wurda
wakkati witti weppi gelle amen meɗe suglino sanne fewi komin ñamatami walano walle développement social kay croix rouge ɓe winni inde amen caggal muɗum mi heeɓi balleku mi heeɓi komin ñamata jungo bal
Dieynaba Guindo holiti wiide faaba muya gaɗaɗo fewde makko o ka latki sababu sanne waytidde gurda makko ɗum newni du kulleji kewɗi tiɗnoɗi sanne e juuɗe makko
seeɗan ko kiɓmi kay caggan faaba muya yimɓe hinnotoɓe mi heeɓi mi fi dabiriji no wurlamme miɗa cotta soome nde watti joni hannde mbiɗa yetta Allah sanne caggan o faaba muya miɗa wawi darraɗo hooreɗo hannden
hono no waw haala en hollitiri wiide kokko neɗɗo ndiyam fa yara a baɗat ɗon ka warata ɗum andide on tan wiide ɓi adama hunde fuu ko waɗi fayso ana fanɗi fewde hono muɗum yiyan nafa muɗum ɗon ko adama deletugo heɓani studio tamani iwɗe bankas
taari ko debbo ana hollita en wallugol saabe neɗɗa ko ana wawi wallitinde gurdam yogaɓe ɗum ana hollita tinna e rewɓe hummitiɓe kanɓe fa handen jukkude wallede e jottake joni koɗo meɗen yontere nde fa handen dow kabaru yammigol ñalawma adna keƴanaɗo wallirigol saabe Allah ko yambina sappo e jeena e lewru uttu ndu e bisma yontere nde kani Elisabeth Sogoba juɓɓino golleji bangal haala le comité international de la croix rouge CICR en kaltidan e makko dow nafagaji dow golleji neɗɗaku tiɗallaji ɗi golliroɓe saabe neɗɗaku kawarta le nokkuje ɗe fa yettade e renugol saabuji le nokkuje basiji goddi e sembininde teddigol golleji neɗɗaku gueɗe ko wi dow faccitago Mamadou Samaseko
la journée mondiale de l'aide humanitaire est une
ñalomba nardu hertanaɗo golleji neɗɗaku sababu lobbo wonande CICR e croix rouge e kañe kala kiniɓe golleji neɗɗaku tottude teddegal golloɓe e joni anniaji lubbuɓe ɓe gurdam mum en nana forati mawɗo ñande foof yalla faabade yimɓele keɓɓa torraji e ley basiji eko nande muɗum golleji ɗiɓe gatta e ley alhaaliji tiɗuɗi sanne yo ɗum wattu famingol jamare nde e kañe kala kiniɓe gabara muɗum e dow nafaka golleji neɗɗaku hertanaɗi kala hasindiniɓe go ñalawma latto ɗum sababu micitinde wiide nde wawa muñali golle kamɓe kiniɓe neɗɗakuɓe kañe ɗum haygol civil en hani huccinede hoore fay e ley alhaaliji tiɗuɗi so bangal ne wawmo waji golleji neɗɗakuɗi andon eɗi jowi e dow hoolare hakkude mabɓe e jamare nde heƴaɓe laamu e kala kinniɓe kabaru muɗum yo hoolare li wattu dumunde bangal labal kaltidal hakunde golloobe te dingol seriaji gulleji nedda ko dimi gondi en kuji di basiji ngone mudum bangal imadraji CICR di anton fanda CICR ke ultre sanet laaji jamare e hunchande hore te dingol seriaji yimbe le be basiji turribe kala bondaji guddi denno haybul jamare e modo e gulleji amen jowidi do gede kewde hono kaltidal hakunde pelle sidoji fewde pelle di basi imi agul mun en kanyen fay gube jon e kaborre mi tottambe yakawere tidina sareaji le wolde be ngatana hakunde sanedo kuteji do yimbele le basiji di yalla boutude bonondaji fewde mabbe dineji mabbe yalla boutude sane torraji do civil en e kala kulle kasindinade hono kabaru jam teni dam kabaru ngure lupitu ngaji madun kala ko bingel adama hasindini den no ngal do kaltidal ngal seisero dawrata hakunde balede basi imi hakunde mun en yo haybude civil en be le kuteji basiji di boutane be sane torraji mudun e kala golloobe le kabaru sawrugul e kay dum ciudi dogotoro bangi goddo dum min paboto yimbele galleji de wolde latke sababu majundira jitundira bangal nodugol telefone ngaji ma bataki yalla be tutundira kabaruji kay wadde fay neawuya no be jiddata bangal service communido kabaru mudu ko seisero watta dum yo haybude civil en hinade kala ko buri fufu hasindinde watande hakkilo kabaru nyamduji mabbe e misalo watande hakkilo kabaru nyamduji mabbe e misalo watande hakkilo kabaru nyamduji yimbele be basiji tampini sanne sere odo golle dum min paabo sanne yimbele jalini hebde awdiji kake demal madun fusugol dabaji e lakuruji kebbe torraji le basiji di na mbawa hinade ko e mun en telaji di tawde fufu fide dabare sawrugol bangal faaba fawde luptungaji sesrfungaji seskomungaji le tutugol safariji kake gollirri madun jandeji famuji gollobe cellalbe lato sababu faabaare sanne jamarende le hebugol dabareji di fufu fasindinde dido golleji di ngatta di fufu yo beedade e di ngadi lamu koobe madun heyabe lamu gonbe le nokuji di le kaltidal e gollidal e gondal heyabe lamu leedindi region ngaji di e kanye kreduji di e kanye guldo amen kertado kurarouge malien e yimbe le koy mun
e la communauté elle-même
kani Elizabeth Soguba jaram andino golleji e bangal hala e comité international de la Croix-Rouge CICR. Hello minodirta artiste invité min kebundiri e Ali Baba Cisse o neddo sare ferele cercle nyafunki region Tumbutu ka hande no joni do bamako do Ali Baba Cisse o jimo piodu guitar holiti en ko wadi illa fuddode fa warde handen o halidu hala egube wombe leydi meden di kedden ko kaltidimi e makko.
Do fala do gande andu do filo bilto monda ya bayola sadi sadi ma sulaimana ina bubunya joro wadini ma tonda bare
ni ma dama gelam
etna yama sadi sadi ma sulaimana
ni ma dama gelam
ina bubu nya joro
ni ma dama gelam
wadini ma ton dabare
ni ma dama gelam
dabare de ye dawda to
ni ma dama gelam
ujodi etna jorada
ni ma dama gelam
ujoda ibati jorada
ni ma dama gelam
Dany ma dawangelam O dany ma dawangelam Sadi sadi ma sulaimana
ma dawangelam
Ina bubu nya joro Wadini ma tondabare
Sadi ma andu Ali Baba Cisse sakirabe midmilon kebi famu sanne andu be kay anditi be anda be do andan handen hom woni Ali Baba Cisse Ali Baba Cisse sadi ma
aisi
ar selli
wala be selli baaso
alhamdulillah e sakiraabe no mbiru men hande miden tawda do e Ali Baba Cisse e rubrique mo biata artiste invité de la semaine mi ngari nokku makko kanko e Afu Gindo e Ali Baba Cisse woni pio guitar o kanko no jimowo e nantino o yo Afu Gindo kanyindi woni pio tumbude de to kay halnimi hon woni Ali Baba Cisse.
Ali Baba Cisse so indama e so min ji hedde gimbal yoga mbiyam Babu Hussein Beck mo Becko Abu Hussein beida Baba Muhammad jonno inde ande do ni Ali Baba Cisse mo Sara Fram mo Baba jawra durude darade ko fer sama sama yalla joraka ton ekitimi gitara so mbawmi kambe codini kam du jeneso codini kam mi tokara Ali Ngari Ali Modi Bokar Jando nyaado bi kan ja jotmi be kulu Ali Ngari nyaado faami nanno mi fuddi yimde illa mi suka illa ma baddu illa 69 mi yima ni fiyanno gande ban hen koggi mi fi bigini tiagal mudum 76 sene so sodi guitar e mi mbawdo fu mun arande mbawdo koki kam ay gitinda arande du 12 je bi amul 6 bi amir 12
ah 12 jomu je amul 6
amul 6
bi amir 12 hada tobi 12 joni
ayo
e tan beldi san
don wuri do o andan wallahi mi gitay mu ah kam bi tatto gitini kam amul 6 e bamuy toure to e ngorku el farkature
d'accord men pou no la nden ne hono mobe jabino natirado nina
mobe ka ne jabotan
jabata
mobe ka abale jabay joni ka hunde so al fodi ngada tan wada
anda sinu ni ari
sin tam dentimi fa bamiko ko be jabay ko ni wadi so tampini kam no bis tewi ko ki kam lawol fu min adamu itami tampirta no tampimi joni so sarama bi accu sa acce ko be mo fomi ala hande ayo
nenno hedu won jaati ko burda halale jimmaada di
hala jamdi fu do kawral e gaddal dum tamoni jimam di fu ina du hunde ko wi modja jima do mudum pre circulation routière en ibadan conseil yimbe be podi bame vitesse sanne modja me hala mi rentina bo moran koore tuba koore a fami jogi jimi du pulipuli kala mi kawral habo modja habo ka modja ne fonna habo modja habo to woni fu bonnan tan a bar moƴƴinta a faami kawral a ɗum woni ñaama ko ɗum woni hunde fu son kawri laata hakkille goto a faami wala fu kon keɓata
nene ɗemle on fota jimata e
ɗemle ɓurmi yelde sanne ko ka fulfulde e soŋare bomoron karam sonnude e tubakure e nayi jimami sanne sanne
a waɗi album ngaji nena
waɗi album ngaji joyi
joyi
jalti ɗiɗi ana ɓilito
aɗa wondi e lanndade
mum lanndade muɗum
kañum d'accord en poftan seɗen kettoɗo gaji seeɗa kase non jimmol
jimmol ngol gendiɗa minde
gendi mo jimmiɗa beeka yalla himɓe gendimoɗo ndiɗo ana belto hettoɓe studio tamani
Peka bena yokot chogudo ma yo pale wa mere gata ma elinjo ni faminga bita mieta cha fenke faminga bita
uro beka
watan oro bugu faminga bita
uro beka
mieta sogo sando ma yo faminga bita
uro beka
waram mara baba jaura faminga bita
uro beka
mieta ko mera ga wo faminga bita
uro beka
Gendi beka beka bena yokota chogudo ma yo pale wo mere goto ma ele joni
faminga bita uro beka
ah beka ko be milata be beldi sanne joni Ali Baba Cisse ede andi kay eden mali do fiobe guitar mawbe sanne andabe faysi a tawaka li mabbe a wadda e mabbe hono alfarka touré hono afel boku men hono baba sala en e milande eskare ay mabbe do gollide mamoudou keli en be fou fiobe guitar sanne yimobe sanne andabe le leñol fulbe korborobe ar gollide e mabbe na
e be fou e andi kambe andi be min gollide du min gaddi kosel ngaji kewdi joni non min kam hebe sans yaldude yaade tiagal leydi dum tan woni hakkunde meda sa dum be gondu fumbe andi ko gondu ko be andi joni min majjino mi hoti cuudi mbimi yaare moyde aya demangal laata yurno jirrumi bimi joni kan wartan sursto bi se accina ka hakke e sa sofi sofete no goddiri fu sekitoroto fuddito halano do kubbe bama ko ga kubbe nanna so yehi mi dari goddum donki gasudu fu wartan do gasimi jaw sala an wa hubutinde kase ɗum wartide kam ga joni mbaɗi forde oɗo giɗam o giɗam
woni manager maɗa
afo guindo yogaɓe mbiya kam o woni manager ma o manager jaati puisque o yeytumi hay o nani komi nanayi min heccimo ka ɗum wala e andal de miɗa heccimo wala e andal
de wawi bildude kabaruji
waɗi bildude kabaru tan ko kankoni patron am a faami mi yeldani
projet ngaji maɗa joni
projet ngaji
kala a holtino wiide joni aɗa anni wadde album ngaji ɗiɗi aɗa lanidi album
ɗum waɗi wona wani ɗi waɗi album ɗi jaltaye
ɗi jaltae tan heddi joni
jaltae tan heddi
nden no caggal ɗum heɗi woni projet ngaji goɗɗi
concert
ngaji na
concert ngaji ana hen animation ngaji ana hen courtunguji ana hen hono wiyete ɗu lamru ana hen pay yaade yewte yimɓe ley salon fof ana hen neɗɗo fo jinɗo yawto ɗum ley salon fof noddi kam yahan kanko afo ɓe kalata soɓe kaldi so mbuɗo goto ɓe kawri so wimi yaha min kam yahan so hokkata kam fo mbuɗo somi yaha somi yeehi somi fo fo mi heɓan hunde mi nangge taral kena somi jooɗa somi waɗi ko jinɗa ko taw waɗana ko jimmi ko
jaadi nden no heɗi woni tiiɗallaji ɗi kawrata e ley golleji ɗine
tiiɗallah o kan heewi de puisque
waɗi
yo tiiɗall mi fuɗɗiri min mi comptable noon golle ɓi doddu e junndu e doddu e ñayre yarata a doga ñaña naddiri a ñaña fa gasini na dogi mi wi fam hawrede kolliɗi ɗi jarata laawi ɗiɗi jarata nokku goto sa yaajo artoto de
nen ɗum waɗi tiɗal
laawi waɗi ke tiɗal ɗi toneta fay goto de min nanni kulle ko nar jarata ala tan comptable mbiya yiman yartano yana fay sa
ngal muɗum miɗa latta demowoɗo
awna latta demowoɗo kasi demowo kadi waw latade
noaɗ
ka comptable o de ɗumni ko gasata kañu oɗo ka jarata wallahi jarata jarata jaatia
comptable ɗum ka joɗɗa le bureau gono golle laamu ka nana alima buuɗi yimɓe
mais demal e jimi jaata senne jaha ndemowo fa keɓa ko keɓata ko garta kasi jima fa keɓa ko keɓata ko ka kañum e laamu o ka warda hay nde joppumi laamu o de mbimi warta e demal ngal e nden hele kakir ne waɗi e leydi aminde hele kakir ni bonni kam sa ɗum ka wona goɗɗu noon goto fof bonni sona hele kakir garɗo e leydi ndi timmi faami
ok haali haala helan kakireji dokka mbiran noon ko gonduɗi ley leydi meɗen ndi ay ɗum laatake sababu kay e gelle kewɗe eggi ley leydi meɗen ndi yimɓe hewɓe joppi gure muɓɓen an hoorema yalla a milta an hoorema woɗɗa ɗo nde saabu hande kaɗa mbawi jeetan an hoorema déplacé de nawno
kañum jaati puisqueo wawande ko jimmi ko
a wawa wirfade toon
mbiɗa wawi wirfade
kaa wawi wirfadea wawade ko jiɗɗa
wawi wonde ko jimmi ko ya puisque mbi mbi padi mi waɗa mi yoppi kina so joni somi yeehi kina soɓe toñi kam de andi ka somi yimɓe toon kam watta ka somi gaari ga ayo ko gurda ko ka waɗan de a faami ka bangge mabɓe kam ɓe joppan puisque sa waɗi fo an toñiɓe neɗɗo gurdama semɓe somi acci fo acca koye
jom sembe wawi
harojom sembe wawi haro wawi
noon jaadi mais jokka hono egguɓe wonɓe le leydi meɗen ndi waroɓe bomba kon yaade le nokkuji goɗɗo heɗon ko mbiyata koɓe kaani waɗanede ko hakkillo ma
ayi ko hakkillam de min fo miɗen hen ɓingel adama sa wembama fo ɓe mbi so mbewa wembama fo gatan faami dakkiri ɗu so wembama fo hawan min gaari ga laamu o ƴeewa ko waɗanta min
kettine kene ɗo joni le reportage ƴaɓɓiɗo hitande hikka 2026 gille 2025 ɓe kolitino wiide koɓe kasindini faaɓe mballa egguɓe keɓay ɗum e hikka ɓe koliti wiide fa hono million taton eko ɓuuri ɗum woni hanɓe wallede ndenno koɓe kasindini kalisi muɗum ko ɓuuri milliard ngaji temedde tati woni koɓe kasindini milliard ngaji temedde tati sefa ɓe kasindini fa himɓeɓe mballe mais faaɓe keɓa ɗum yaafa soɓe keeɓi ɗum aɗa andi
répétition du yaafa
yaafa ɓe kasindini ka fa hannden kay wallede kam humanitaire ɓe jaadi ɗum holtinde wayito golle o yaafa jokka e gaɗana duwa woni fa hannde yalla himɓeɓe
allah newnu soɓe keɓɓe bade ɓe jeggita min
bade ɓe jeggita o
jokka
comme mbiɗa anda egguɓe egguɓe baale baale ɗe gonton
koo
haye sa yettake falaje site déplacé falaje andi ɗo boma ko ɗo sa yettake seenu site mabɓe anna toon sa yettake kabala site déplacé en won sa yettake e hedde jalakoro
bugutotondu
won
jalakoro bugu ni gommi
haye a yiɓe gonton jotto e baale ɗe egguɓe wonton ande yama
keɓa numéro mabɓe fae
ali baba sisa anka jokka tinnoto e jimi ɗin a tinnoto e guitare oni yalla aɗa heɓa yengeji ɗi jokka andu a yande jimonaɓe kamɓe du gandanaɓe weltare tan kamɓe no ɓuuɓe ɓerɗe mabɓe
d' accord mi wonno jimol ka ana hollita tina keeɓa cahiɗo lobbo so hunde fo gasa
d' accord haye keɗa ɗo jimol gongol tafa
ko allah waddi fo n jaroɗa tan
ha bisaydigi
fo heeɓi cahiɗo lobbo fo gasa
ha bisimilla
yima koye
Thank you. ki go alla wadi kayin be sune wala hersa yoto tan jasi mai de ha woda segra be yeru kawral ne mo wala sedengini ne mai jalla fodi reberde golliren andal tabiti ngale wala re adi maren munyale saurare yele manaku todo wade ni balbe maljam yene ma mo bala je kange na fojibe de jaire tajaral buri sigita de jille buri jawdi aduna jawdi marandi kawral jelle berde labde do holare golle jinone jogudi ngala adaru kallu buri sikita de jelle buri jawdi senji dendire mbawtan donga defu sabi jillindi yepindi uro kuro walendefu o walda jingile walende enfu emputu ge kuje mane wakilade do sahi bejababe jawudin di halfine soni ko be jappi to be berde be jina jate suba to be golleji senfu yelati ma bibba walende ganyande timman tajaral buri sikita de jilingude jawdi aduna
law dande ana weli guitar o du waay dun sanne e tapo tumbude dedu afunabo nante afu gindo sa law mila tan sakira sakirabe hedi ben ana belti sanne joni kay emission e bodde ke mudun sanne e jokka njotti ke mbiyan kaddi makko fadde meden seedude hedi won ko biyata hedotobe en wombe li mali hedotobe studio tamani e anjaati ko biyata fan ngaji mari hewno ko biyataabe
bingal adama aranda kam min joto fu lamdo jammabe min lamdo dar lamdo dum en nyaago lamdo al hokkum fu cielle de jumbulaaw ki battande lob min salmina radio studio tamani parce que vraiment e golle bin nana kulle kewde bin nana fu tamani studio tamani min nanata nena bidam barki non san bidam barki non fatimata sin bingil adama fu ballo neddo faaw ha yareso a waaw yobdu joomu ki min kada duaw al hokkan cielle ne modo fu ciel e battande lob
amin
ko darten ko du woni kawral e kebal e nema Allah ne won
Ali Baba Cisse a jara pour meden Afrique ana jogi nafasane ana ndokka hakkilaji ana lato sababu ballondiral e gondal li deere yontere de pour ngol bamden holtam yede sini adidi yawde ya antan goto sini adidi waddade yaadu e himbe ngol pourul ana holita nafa dokkundiral juude wallindirgol do daranade e golleji kewdi dun ko way nafude ana micintana du tidallaji burdi jogede hon hani wadde fa sini en dokkundiri juude hono bawden wadde faadi bilto to muttito ke yarame Mamadou Komina lande ke Bara Suleiman Dial o inde ande gondo le onno ko holliti en ko faami e gol purol
so tawama ada yidi yaade ko yaawi yaawi ada hani ko tawe ada ya antan goto kaaso ada yidi yaade do woddi so na tawe wombe njaadata na ada yaada e wobbe ko pammi e o golle tan dum woni huune fu ko bani aada manke waddi kanyun tan goto fu sikka wala hen na yaawi e le wakkati ka nafa mudun na fandi boyata du denno ko neddo o renti so waddi di e jama e bangal hakkille e bangal golle e bangal faamu fu tawan umburi dina ko kanyun tan goto joodi so miiji so golli fayso hunde de gasi hunde de boyata heewa ko hunde moddata ka jaati ka so de gasi dum faande duumo ana ti denno saade yidi golle maada kabaru maada alhaali maada fuf ko waawi laata de fu o gasa o ɓoya o duumo o nafa nafa kaka ɓooya e ittede ndenno ɗum ka sona tawe a dawri diɗɗo e jama aɗa wondi e yimɓe ndenno ko woni ɗum tan ɓinguel adamanke sela gootu maako kañum tan gooto o e gollude anniya muɗum kañum tan gooto hunde fof ko gollata hunde fof ko gaɗata hunde fof ko ɗaɓɓata ndenno tawe an e yimɓe gollidita tawe an e yimɓe dawriditta tawe an e yimɓe jaadata onon gaddata ndenno ɗum woni du ko haala muɗum heewata ko kiiti muɗum ndu mawnata
bara Souleymane Dial ko halɗa ɗum famama sanne milongol purol du ana jokki nafa sanne an hollita himɓe ko kani wadde e ballodiral ana wawi nafude ɗum ɓenna sakiraɓeɗo gonɗo limal fou e manggal muɗum en jooti on heɗade nde yewtere fabodiren miccintindo wiide oɗo mbawi heɓude kabaruji studio tamani fou dow 3w.studio tamani.org aral barika sen en tawdiran ɗo dow yewtere fabodiren wonde wassalamu